Sal Bashir Bashir. Dranko. Ra.
Town music.
Yeah.
Music.
Hey, what's up? Shout out all my nigga with MTV Paris Swag. Now what you want play, one play. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wana Sophie, wongo na mi, leta matil, wane viti, acha pere, kanda miza, macho kombe, changa pizza. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Kwanza napotoka, vijito vya watoka, yeah. Stoli stoli flani kusu minya waja choka, eti nimechoka, sinyu bia koka. Uongo majirani hawajui nimokoka. Disa disi uongo ngea, disa disi utamkolea.
What?
Utamkolea, uongo ngea. Uongo uongo mbea, uongo uongo ngea. Uongo uongo mbea, uongo. Uongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wala sofi, wongo na mi, leta madil, wane viti, acha pere, kanda miza, macho kombe, tanga giza. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Sina story now,
no.
Sina body zao,
zao.
Ila zangu nazo kizi nguwa ama zao. Nikipito na kadiri, nguwa zangu na jadiri. Nikipito na kadiri, nguwa zangu na jadiri. Ha, umbea, wivwa nano nea,
yeah.
Bado nipo strong, you na pepea,
yeah.
Twisty drunker, yeah. Utacho ski ongea,
yeah.
Yote mina jua ni uongo uongo mbea,
yeah.
Uongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wala Sophie, wongo na mi, leta madil, wane bidi, acha pere, kanda miza, macho kombe, tanga pizza. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Gungu burudani kwa viuno mejaliwa. Ujiji faza mani ukilalo na wangiwa. Mdole ndani ndani ndipo napotokea. Ukiambiwa mambo vipi kinachofuata ni umbea. Baby do like me,
yeah.
Nigga do like me,
smoke.
Wote do like me, yeah. Wongo mwingi sana,
yeah.
Kutwa kusutana,
smoke.
Penzi dana dana, wongo danganyana. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana, penzi dana dana, wongo danganyana. Wala Sofi, wongo na mi, leta madil, wane bidi, acha pere, kanda miza, macho kombe, tanga giza. Wongo mwingi sana, kutwa kusutana,
sana.
Penzi dana dana,
dana,
wongo danganyana.
Nyana,
yeah, this is drunk nigga, drunk.
I'm kill them nigga, I kill brother nigga, one stop, one better, one better.